Kusman, pediwa magenge.
Kuru.
Hello Shiro, fanya aje? Shiro tuma kwa inamba. Hey, we tuma tu kwa inamba. Kujua vinyi tufanya.
Nilifanya shiro kuje kongwa deka bado cheleke ni donga. Na bambika na stika kipatiwe mejichonga. Na shangizi ni gani lipatiwe dayo. Na yuskizi ya visini kimweka na mabendova. Na guza guza jegi gedinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi maratatu kamgonjo. Shiro na Nicole tupatane saa moja. Mini pikie fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi force. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Najua gani shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera kasofa. Manduru zinatoka. Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Nashiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda. Nitafute runda naitwa Shiro, but usikuje leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know. Wazee wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsors, taki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka ni kisima. We, nazama, paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.
Biki anafana na nani, ananitanga daddy. Majojiyo amani, najazi kwa chuwati. Shiro na doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, onka tisha magic amni nini. Ile kitu unapenda gana kuiwanti nini. Takupea namba tisa kama matasili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kamanch CBD, Shiro na dope. Shiro na ni sponsor. Shiro tuma kwa puchin kuna kiraka inangocho. Itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doba zangwa na rowesa. Shio mio.
Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda venye mina mchota.
Shiro alini noki juu ya luga. Nilimsuka 1, 2, 3 akashtuka. Kame ni changanya medula. Na shindwa ni msapere na kame beba dhuda. Kishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni mali safi. Weni wa kilimani na vile unakam lami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Amenisho nisi stress. Akanisho
siwazi rudi kwa ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, ya unipatia head. Niulize, kuna haja nitafute mumama.
Haiwezi.
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank due stick. Shiro napendaga kimes kwa bedsheet. Ati duni na bojongu inatimbaga fiti. Bojongu kwa kazi kwa puna ni chini. Hia kia nani ujaiona. Bojongu imekula mkombero na nduma. Ongeza supu nzoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lulu. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu teki tena za mamono. Yudhi githa masunko na leta dough kwa mbosho. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.